ukanivusa vifuna mtima wanga vikondweleza mtima wanga ukanivusa vifuna mtima wanga
Tikavitenga serious ndiwe ulipa top tikavitisikasa umani pasa hope unasebula nangena na koma na job kule iwe ni yonkala inachana for nifuna share uzibe ulimu control ni enjoy olo nilimu kabota lo actually ufuna chana sonta alikuti uja ex wako ponta ma ujaka peka peka baka lipo jakapu kunifika zaku vyalo nikalipo vikapu
ukanifuse vifuna mtima wanga Vikondwele sa mtima wanga Ukanifuza vifuna